some more, more uthando lwakho mina ngifuna some more.
Uthando ngifuna some more.
Ungiku uthando luno shukela. Oh, I'ma eat some more. Masigqoke ingubo yegushi, ungenzela i-movie ngafuna uvidiyo. Ushaya ngesikhumbe si-smoothie, ngathuthula iphine phimele indoti. Oh, abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Hamba nami dad, hamba nami dad, hamba nami dad. Abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Hamba nami dad, hamba nami dad. Siye kwanhliziyo ngise.
Shadele sontweni mina sithi bye. Ingube emhlophe lapha no istash. Fast into thing pinda ngifasa uthayi. Angibona ubhuti wakho ngithi hola sibali. Hola sibali.
Hola sibali.
Ngaza masungibiza uthi social ami. Iking yakho yakudala ayisabonakali. Ikhami ibi msinda ewashona phansi. Udalwa mima umshela. Balanza, uzo keva, uzo wapanana. Kutu papa wami unkumbuzi malaika. Kate ngigu jelu uti.
Abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba